cadence on the beat, by the way.
Mini Audi, I don't play by the rules. It don't matter what you read on the news. Ordinare.
Mini ordinare.
Mini ordinare.
Mini ordinare.
Mini when I saw si ways it could lose. Mini bazookas I paid on my dues.
Nishapigana vita nyingi nikashinda, walibana sana kwenye kingi nikatimba. Wambie wachali wakae chocho na marinda, wananita ordinary mana mina vimba. Napiga mavazi na OG my man, pela pela chapa ilale. Sipo najua madoa nafua ushinde, najua njo sare sare. Mini wina kusarenda, hiyo ni dream tu. Hata nikikosa kesho nitaweka hifinsta. Micheza watoto wacheze kwao, hii ni rigi sorege karaga bao. Wambie michezo watoto wacheze kwao, uwanju mishaja, wakija huku watapigwa mabao. Kwa gemu nikotoka kale, waloge kwa duma na chale. Napiga madili nipate shiringi, malengo ni kufika pale. Niko cool, niko rude, but I'm so real. Jakwa AM Bull, kwenye beat napiga na OG.
Mini winner, so si wezi kulu. Mini bazookas I paid on my dues. Ordinare.
Mini ordinare.
Mini ordinare.
Mini ordinare.